Remember where you got it from. Zambian Music Publishers.co.
Anyway.
Yeah.
G Street Gang.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha. Anyway, still wonders will never end.
Needing a spokesperson when it's someone shushiwa. When he talks, everybody listen. Nikamba pali paper for many to understand. But this tune kalo chelera. Yeah, 2116 NG Street Libon. Kupushing ati bonchens over konka pama piko. At bwanji wa song. Can you song simu tengako? Pano vina chinja noka. New hit mpelako. You rip what you saw. Life iri kwa timunda. Loke wanilero my loka gone pofunda. Se wana wikutendi eka slang kama niggas. We hustle for the day kwa tutipenda five fingers. But the journey pass, let me not talk about the present. I'm feeling myself, I'm like a self-president. Uzani uza chani if I'm in my own residence. Osa shusha pantuntumba ndiye evidence.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Kusagira ya matipa. Ngati suni pasa stata muntu wanga pasaipa. We never been defeated since the day we started this thing. So usaga dapo jepo ambela nsoni. Jamu panga blone. Enzo wona munga tizaka fela pa club zone. Now straight to the heaven. Chosa wanu gulepe. Madali zo ya paka paka ya shusha madazen. Ni pam pam. Pamwamba na faka po jam. Iwe kam kam. Suona na panga po play. Tiri adi cha kumeso mutumba. Tiri handsome. Lepo kuli necklace. Saiti party t-shirt. Osa leta tibedi na chimwe langa tupeza ze influencer. Sinifuni kongala chapeleka. Nifuni kako na maheta. Iwe atiri mutigiteta. So nifanika chape kubashika.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Olo uja widwa mapita momo kuwasha. Shout out keep Zambia clean. Paja pachishara na my real hard workers. Job takwa wokusala.
Shout out to my father. Na bebe wana baza. Bama iba na lenga paka jaini na badwa. Naziwa na kukaza. Hapa ni fopo pa fopo na watake chanda. Shout out kuma gangsters. Bonse na mapastas. Kumozi na malastas. Kumozi na wama clackers. Kumozi na ma ha.
Nina ules. I rather tell my homie Rich Tia Indalio. Tishansha K Tov ya mudei. Chikula get paid. It's a hustle. Hard. Make money self. Think more than tomorrow. Muli future nka be safe. Yeah.
That's wama.
G Street Gang.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Nina pasa kujala, niza vuti kilacha. Nina sebenza kujala, niza vuti kilacha.
Anyway, still, wonders will never end. Remember where you come from. Zambian Music Plumbers.co.